Muvugizi wa RIB Murangira Thierry yatangaje kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru dushoje ariko Nibishaka Emmanuel wari umuyobozi wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB yatawe muri yombi
akurikiranyweho ibyaha by'ubwambuzi gushukana no gukoresha inyandiko mpimbano Nibishaka yarezwe n'abantu batandukanye ko yagiye abaka amafaranga abizeza kubashakira viza yo kujya muri Amerika yarangiza ntazibashakire ndetse ntabakinze n'amafaranga yabo ibikorwa nk'ibi bikaba bigize icyaha cyo kwi
Bwana Murangira yavuze ko Nibishaka Emmanuel afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera uyu aje yiyongera ku rutonde rw'abandi bayobozi cyangwa ibyamamare bagiye bafatwa bagafungwa muri iyi minsi mu bihe bitandukanye harimo uwahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco Bwana Bamporiki Edouard ariko bakurikiranwa adafunze barimo Ndimbati wakunzwe cyane mu gukina filime z'uruhererekane harimo ishimwe wateguraga amarushanwa Nyampinga w'u Rwanda ndetse na Nyampinga wa 2017 harababona ko muri iyi minsi hasa n'ahavutse inkubi yo guta muri yombi no gufunga abantu ku muvuduko utari usanzwe ariko Bwana Murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha avuga ko nta gikuba cyacitse
ntabwo ariko njyewe mbyumva sinako bigomba kumvikana ngo ikintu cyose ntabwo ifatiro ryaba ari uko wenda kanaka yafashwe agafungwa cyangwa se akabakurikirana cyangwa fatizo mu mibare igaragara nta nubwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha abakurikiranwa bari hanze nibo benshi mu mibare ziributse gutangaza iri hejuru ya 65% ku bantu bakurikirana bari hanze
ikindi kitavugwaho rumwe n'abatari bake ni uburyo bw'imikurikiranire yabo kuba hari bamwe bafatwa bagahita bafungwa abandi bagakurikiranwa badafunzwe kandi ku by'amategeko afata nk'ibiremereye bamwe bakabifata nk'ukutareshyeshya abanyarwanda n'ikibazo minisitiri w'intebe w'u Rwanda Ngirente Edouard aherutse kuvugaho mu kiganiro yahaye itangazamakuru mu cyumweru gishize
ubundi ntabwo twemera corruption murabizi nyine abaminisitiri bava mu banyarwanda twe twifuza kwicika burundu ariko ikiza iyo yemeye icyaha nyine icyo gihe inzego z'ubutabera zikora akazi kazo ibyo kenshi mwumvise Uganda investigation barimo kuyikoraho iperereza kugira ngo nacyo nk'uko kikwereka nyine ko yatoranyijwe koko ari zero ni uko na minisitiri wabifatiwemo bihanirwa iyo abatari zero uwo minisitiri ntiyari guhanwa ariko mwabonye ko nyine yakorewe investigation nawe barabyemera igisigaye twareka nyine ubwo inzego z'ubutabera zigakora akazi kazo
umuvugizi wa RIB Murangira Thierry asobanura ko ibyaha Nibishaka akurikiranyweho biramutse bimuhamya hanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 ingingo 174 mu gitabo cy'amategeko ahana y'u Rwanda iteganya ko umuntu wese wihesha umutungo w'undi imari ye yose cyangwa se igice cyayo mu buryo bw'uburiganya yiyitirira izina ritari rye cyangwa se umurimo adafite ububasha cyangwa kwizeza icyiza cyangwa se agatinyisha ko hari ikibi kizaba abakoze icyaha yabihamijwe n'urukiko hanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya 3 million ariko atarenze 5 million Nibishaka yahawe inshingano zo kuba umuyobozi wungirije wa RGB kuva mu kwezi kwa 7 umwaka 2019 Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.